Izinhliziyo zethu zihlangene forever and ever. Ngakhuleka kuNkulunkulu ebusuku nasemini. Ngicela uthando lwangempela lungasoze lwaphela. Kwathi ngikubona muntu wangangazi ukuthi nguwe. Isibusiso sami phupho lami kuwe. Sikurinzile nkari wole my love. Now my heart is flying like a dove.
Forever and a day.